Victoria, chitofari ebisoboza bya genetic.
Zeriyo ni katika mkunyere se PSP kwe chukule
PSP of course.
Walia
Saria.
Walia
Saria.
Buza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia
Bambaliza.
Walia
Saria.
Walia
Saria.
Buza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia
Bambaliza.
Ogambate walia na engamba walia Ukupa singate walia singa chela gambula bama soga gomungalo sainizo wenzo yakala kutakula yengo wete wogwe chirabika walia nembwa ya kuluma tulete bafu
neta
weita kafumi sifu mulia chaka wajiro fumita webali kukwata nga kuna kupiata mpaka kupolisi wakukube mizivu ateno tompita kuba kupolisi siwaka biba vya kwetisa antika wetem tell me walia
Saria.
Walia
Saria.
Buza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia
Bambaliza.
Walia
Saria.
Walia
Saria.
Buza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia na wakanemeke mikono kutaka wansi tubadde wano babiri basatu banabo nabalumiriza nti walio wanamye
iye
o wanamye
iye
mbuzo wanamye
iye
o wanamye tubaito wanamye
neta
sainizo mululu mulia butozeraga juzi juzi ngana kaneipa juzi juzi zekati mbuza walia
Saria.
Walia
Saria.
Mbuza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia
Bambaliza.
Walia
Saria.
Walia
Saria.
Mbuza walia
Eta Saria.
Ogambate walia angate yekweka walia Edi Kenzo walia
Saria.
PSP
Saria.
Ashinatsi walia
Saria.
Raksi
Saria.
Zanda walia
Saria.
Timmy
Saria.
Eric Walia
Saria.
Batman Leona sign out. Yeah, yeah.